kelgd ba wẽnnaam leb maana tõnd neere tɩ na n leb n sõs ne n taaba vɩɩm koɛɛg yeele yaa ne association missionnaire baptiste d'afrique sẽn be burkina faso la tõnd paamd vɩɩm koɛɛg kãnga yaa pasteur nakulma neemi n sõs ne yãmba barka wẽnnaam ne d kelame kotẽn tɩ usin neere tɩ d sõs ne n taaba tɩ kela d vɩɩm koɛɛga a wata ne neere bɩ wẽnnaam zõng yãmba tɩ goam-kãngã maan yãmb neere a zeezi kirist maasem yĩnga dẽ sẽn deng tɩ d ked sõsgã pʋga d na n pugsame zu-soabã wẽnnaam rũndã yɛɛsa neba le zĩime n dat n wʋm yãmba b noongã yãmba la ratame n zãms bũmb yãmb nengẽ wẽnnaam tɩ m koot yãmb ne a zeezi yuu tɩ sak tɩ gomda maan ned ne dũnda sak tɩ gomda tek ned vɩɩm sak tɩ gomda wa ne sũ-noogo sak tɩ gomda wa ne barka sak tɩ gomda kẽes ned arzãn-soolem sẽn ka sɛɛb wẽnnaam koo tɩ la woto ne a zeezi kirist yuure la m pʋʋsd yɩla bark wʋsgo yãmb sẽn lekre yĩnga amɛn barka wẽnnaam de yeelame tɩ rũndã wẽnnaam leb ninga mam sũurẽ tɩ na n sõs ne n taaba la tõnd dũndã koe zugã yeelame ad a zeezi noongã fome barka wẽnnaam de koe zug-kãngã wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd na n sõs ne n taaba tɩ datame n gomd neda sẽn be zu-loɛɛg pʋgẽ n tagsd tɩ wẽnnaam pa leb n tõe n nong yẽnda ye wẽnnaam pa leb n tõe n deeg yẽnda ye hal ba yẽ sẽn kos sugri yẽs maan bũmb ninga wã yaa wẽng wʋsgo tɩ mam dat tɩ fo bãng rũndã t'a zeezi noongã fome a zeezi noongã fome m yeelame t'a zeezi noongã fome la a zeezi ratame n fãa fo d karemda wẽnnaam sebrã pʋga a luk koe noogã pʋga chapitr piila awɛ sɩngra kɔrengã ne vɛrsɛ yembre n na n karem n tãag vɛrsɛ piiga a yeeta bee ne wotone a zeezi kẽe zeriko la bãmb sẽn pɩʋg tẽngã kese da kãara ye n da be be t'a yʋʋr boog ne t'a zasẽ a yaa yõor yao dɛgda kãsma yẽra yaa a zeezi n bãng bãmba ne sẽn yaa soaba la yẽ ka tõog ne nebã sẽn yaa wʋsg yĩnga tɩ bõe n yaa ra koɛɛga la yẽ wilgame n kẽng taoore n dɩ rʋ-wom sɛɛga n na n ges bãmba la bãmb sẽn na n loog be wã yĩnga la a zeezi sẽn n ta zĩ-kãnga bãmb nakame n ges yẽnda n yeela yaa zase sig to-to tɩ bõe mam na n siga fo yɩ dũnda a zase siga to-to n deeg bãmba ne sũ-noogo la nebã sẽn yã yã wã bãmb fãa yẽgmame n yeele bãmb kẽngame tɩ sig rao sẽn yaa yeel wẽnd soab yiri la zaase yalsa zu-soaba taoor n yeel bãmb yaa gese zu-soaba mam na n yãka n pɔngã pʋ-sʋka n kõ noong rãmba la m sã n da reeg ned bũmb ne n pãnga mam na n lebsa yẽnda naoorã naase a zeezi yeela yẽnda dũnda bala fãagr waa yi-kãnga nin-kãnga me sẽn yaa abrahm yagengã yĩnga tɩ bõe ninsaal biiga waame n na n bao la b fãa bũmb ninsi sẽn menme amina aleluya barka wẽnnaam yile meti mwenda mdata mengo mnini da shintara da tini pali mtuimpa mfari shintara da tini yambi ramusko shintara da tini ningwa lepata timye kila urakwa nga kibara mwenda mgomda yile tondo tajase ya nyuri yodere kasma nil jaman ninga ajikris wambe dunye zuga yele meti nyuri yodere baya nem nisa alba sinkisa bala manda neba puto wengra neba ma neba panga aleluya yale nkite tinisa alba fa la git lo kanga taya ni weng meng 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 aleluya kelri nere wenam data yam shule tikle bala amen yam san tik yam balanse wenam konta yam shuli yalin kit lo kanga wenam gomde yel ton da kinga men ton duo msera ndatin gesa jiji aleluya ndatin yanda jiji bala wuma jiji kibale awuma fara ninga jiji Shen kont neba. A wuma fagal kwaiga. La ratame. E yand ninkanga shaba. Alin kite. Ta juju shun bang bon kanga. La juju shun bang lo kanga shunla. Bam yela la mea. Washigi. Timam nandi fo yile lunda. Barka wenda. La gesh bomban ninga sina man. Zak kanga pua. Wenda mgonda yela tondo. Ta juju shun talo wa yila. Rawa pama shinogo, aleluya. Rawa pama yam yak shongo, yawa yaka yam nanteka vima. La ye la me, tanandika ponga pusuka, nshong nong lamba. La sandali nidibum nipanga, rawa kanga, epsimbonta jasewa, yaka yam yetanan lep salame, na ule yibu. Balka mwena, balka mwena, balka mwena. Kele gulunda, wena mgomda ni form, fosunda man tika jimsa, wena mdata fo ya miyakra bala, wena mdata fo sunra bala, wena mdata me, ti fo tek fo yama, nyaki yama nan di bamba, nyaki yama nan sing ti man nili, ayo kayele, fosanda ya nilsen viyo wa poa, wala fo ya kosu meng saba, wala fosu ya nil ninga, Kele gita juju krisi ye ta fom dunda. Ad mam nunga fom me. La mam data fom me. Te huwa yi mam sol man neda. Aleluya. Aju krisi ye la neba ya. Runda wala. Fari ki za kanga poga. Aleluya. Nin kanga me ya Abraham yanga. Aleluya. Fome ya Abraham yanga. Fosumbe zing ninga wakar kanga. Foya para wala rawa. Foya Abraham yanga mwenda mdata fom tifome pam fari mwenda mdata fom tifome kebam sol mapua mwenda mdata fom tifome yi arjan big yale nkiti gomka nga wat fone ngindunda tifotwen tek yam tifotwen tek yam tifotwen dira jeji la tifotwen pam fari gomda nemba biga gomda nemba biga Take yam dunda bala. Ti wenam nunga fome. Wenam pa tunga nebye. Wenam pa wilga nebye. Wenam pa baka nebye. Ayo. Wenam nunga neba fa. Lam nunga fome yida. Yalin kiti gom kanga wat fone nge. Run kanga dara. La fosan kira wenam gomda. Le wenam gomda san shisa fosuri. Ti fulatin dik fo vima. Ankwen jeju. Mbas fo vim ninga sin loa. Bonan tu maman pouz kwera yemle, tem pouz yu nyinga, te diyole yon wayal se. Fonan yelame, jiswa ba jeju, jiswa ba jeju, mambanga lunda, ti yam nonga mame. Halaba mamsinda yel wina soba. La mwata itole, nem yel wina fa. Nkote yam dunda, ti shikem jiba. La basham tali. La ile mam. Tem yi arjani biga. Sin shing nilunda. Mambahda myel mwina. Mambahda chita. Mambada tinkuga. Mambada rupsa. Mambada boomning fa. Sindanatin talama minkin bugutenga. Lamam dida yamdunda. Wam zusablam fada. Amina. Amina. Barka wena. Yamzum puspus kangan sewa. Wena mgomda yela metinir san ya anole. Eta jukrisi a zusoba. Aliba masul poa. Wenam kota lam fatap libra wenam biga. Le yam libra wenam biga. La yam yel wena. Lua me. Wenam datambala. De yam yak yam. La la libra man yel wena. De yam fa. Se enkelo tondo. Ton puda yam barkuso. Yam sendiku wedding as in enkelo tonda. Ton kota me. De wenam kite. De yam di kira yolo. La wenam ning yam barka. La wenam song yam di king tauri. A Jésus-Christ, ma Minga. Amina, amina, amina.